hapa niko na Chico na Mr. Ree. Mambo mbaya se. Yeah, watu wana haribu mwanangu. Okay, yeah, okay. Hey yo, mabibi na mabwana, karibu sana. Rap extravaganza ya havi jana. Introducing Chico na Mr. Ree. Na mimi ni U.B wa KGB. Kutoka Nairobi West paka Islando, mikono juu wave kando to kando. Sima usidharau ama tutako sana ju kufika mali tuko tmehaso sana. Kwa rap neza nita odijo junikisha jiseti maombi though. Na kamna pupa na kauna shida na mimi utatukia una meno na tafuna na ulimi.
Mikono juu, mikono juu.
Majina kamili,
wana nitanga Chico.
Unafanya kazi gani mzee?
Ni msanii.
Uko tayari kuchapua?
Instantly.
Haya, moja, pili, tatu wangu shie.
KGB Chico, Mr. E. Chico. Uliza AYC, habari ndio hiyo. Na chase home, nende nikone straight up. Nona grace baka mina stand straight up. Very soon kuna folia Babylon. Na fridge nukwa nimekopa Babylon. Vile nizaliwa lidhani mini, mstabon. Kitu awa kujua, I was a stubborn.
So hood, so rude, so crazy.
Madem na wati, chika kenrezi. Bada wiki mbili mapicha kwa magazeti. Nikiwa na mamaki, nishika semu nyeti.
So, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, mikono juu. Mikono juu, mikono juu. Mikono, mikono, mikono juu.
Hiyo majina kamili,
Mr. Ree.
Unafanya kazi gani mzee?
Mimi msanii.
Upo tayari kuchafua?
Instantly.
Haya, moja, bili, tatu wangu shie.
Ata before ni go, i single ni kali. Chico ni mro, ni mlittle na pale. UB ni pro na ilflo paali. Watamito ni wimbo ni hip hop classic. Yoko bini magic ni perfect tayari. But sasa imagine kwa verse 3 mistari. People jamani mna really know ni nini nikonayo in store in e-song sidani. Minim evil is storm, milfu are real stoned. My time you smoke with mob. Na get so high mbaka mungu waki answer prayers zako na eavesdrop. Niko beast mode kwa beatbox ya Judah. Na ibit ni hot sukudas. Na kaa kuna reason au kwa supposed to sokuja. Apa islands, come to kwa maslams. Noon after dark, utanikuta kwa mta. Niko boozy, nime skunk, gush na matap tap. Na ata after that, mini buddha kwa rap. Kwa booth na attack, mini cut train ime overturn. Yani na dunda kwa trap.
Mikono juu, mikono juu.